Palamenti yakakasizza okulondebwa okwa Meeja Richard Jessica Alupo ne Robin Nabbanja ku kisanja ekyokubiri eky'obumyuka w'omukulembeze w'eggwanga kw'ossa ssaabaminisita. Abaka abasatu abamu bataano be balonze Alupo neyakakasibwa ku kifo kino, 18 bakiwakanyiza ate bana tebalonze. Ekiteeso ekisemba Alupo ku bukulu buno kireeteddwa omubaka wa Shema South Ephraim Kamuntu, ate ekisemba Nabbanja kireeteddwa omubaka Dr. Jane Ruth Acheng, nekisembebwa Dennis Namaro mbako wa Buyaga West mu Parliament, ne Esther Davinya Hanyakuno mbako wa Nakapiripiriti omukyala mu Parliament. Nabbanja wakanyi waagiddwa abaka bisatu mu abiri babiyite balonze ate mukaaga ne bawakanya. Kijiridde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni okulangirira olukiiko lwa minisita olwagenda okufunawo ekisanja ekipya eky'omusanvu. Nabbanja olwakakasiddwa aleese ekiteeso ky'okugaziya omuwendo ogwa baminisita bongerweko omugatte gw'ababaka 30. Mu kiteeso kino Nabbanja agambye nti baagala bongerweko baminisita abajjuvu 9, omugatte gw'ababaka 39 nga bagenda kubongerwako baminisita abajjuvu 9 n'abamyuka 30 era Paalamenti ensonga eno n'egiyisa akawungeezi ka leero. Wofuno omukwiriza wa Paalamenti Jacob Obosobos ayanjulidde olukiiko lw'eggwanga olukulu Paalamenti, omubaka we Nakawa West Joel Ssenyonyi ng'alondeddwa okukulembera mu luddobanya gavumenti mu Paalamenti y'12. Ssenyonyi ye yali mu kifo ekimu n'ekisanya ekiwedde ekya Paalamenti y'11. Obosobos asinzidde ku bbaluwa yabaddeko omukono gwa ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP David Lewis Lubongoya, ng'omubaka wa Jinja South East Paul Mwiru yagenda okuba Nampala awuddobanya gavumenti mu Paalamenti emirimu etandisiddwa okugikola. Atabadde mu kifo kino mu Paalamenti yewedde John Baptist Nambeshe asindikiddwa ku lukiiko olukulembera mu Paalamenti, hey, Parliamentary Commission. Yolo Ssenyonyi asuubizza nga bwagenda okukola obutaweera kakasanga emirimu gya Paalamenti kudobanya gavumenti gitambula bulungi kisobozese eggwanga okufunawo okukwakalembereza kudda olw'ebiteeso ebitambulira ku musingi ogw'endowooza y'omuntu owa bulijjo.
Twagala okwebaza obukulembeze naffe National Executive Committee obututisse eddimu obutwadde obuvunaanyizibwa tulembera Paalamenti. Abamu ku ffe tuddiziddwa obukulembeze, kitegeeza nti oboolyawo kibiina kibadde kigoberera nga tuweereza, twebaza Katonda byasobozesezza kukwataganya era nga tulina essuubi nti ate kulungi tujja kusukkawo ku ebyo ebitusuubirwamu. Era nga njagala okukubiriza bannange tugende tuweereze weewaawo baatuba akalulu weewaawo bannayuganda banyiivu, ate olw'okubanga banyiivu batusuubira mu nnyo bingi. Kyoddola bwe wabeerawo ebbago lyetteeka mu Paalamenti batubuulira nnyo abopozisyon newankubadde tubeera batono kubanga essuubi baliyina mu ffe